cover.
Tana was a desocotule. When Sunanta, hey, when Sunanta fatala. Oh, you want a gary? Tana was a desocotule. When Sunanta, hey, 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 when Sunanta fatala.
Inarina, eh, as a minute. Inarina, eh, did me,
nyocha no moya na akwụkwọ na ahụ na ọnwa eri ọnwa eri akụ ọnwa ekwuke gbu ọnwa eri akụ egbuola nowere
njidia
chiki na nnukwu
ọnwa ebiala igwu eji ogwu
ewu.